Disitulikiti ya Kasanda eyanjuli dewa kansare mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ng'ensimbi ezisiddwa mu mbalirira n'ezisinga zigenda kukola ku bintu ebiwerako omuli okwongera ku ntambula y'ebyobulamu enkulaakulana eri bannakasanda gattako okutumbula ebyenjigiriza n'ensonga endala nnyingi. Kati bakansala abakiika ku lukiiko lwa disitulikiti ya Kasanda basabiddwa okugenda okwekenneenya embalirira eno n'oluvannyuma bajja kudda mu lutuula lwa kanso basobole okuyisa embalirira eno n'okukolamu ennongoosereza ssaako okukakasa nti embalirira ekwataganye bulungi n'obuweereza bwabwe. Bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe kansala Bwambale Manase ng'onono yatwala ebyensimbi ku ludda olw'ebyobufuzi akakasizza nti alina essuubi nti embalirira eno egenda kuyamba nnyo okulaba nga bannakasanda basobola okuganyulwa mu nkulaakulana ebateekeddwateekeddwa.
Mubaddemu ebintu bingi ebyetusubire bigenda okuyamba Kasanda, gamba mu byobulamu naddala mulimu ebintu ebigenda okuyamba ku sieta yaffe okubeera operation obulungi, ebitanda ebyokulongosezaamu amataala, ekyuma ekifumba ebyuma binne waakyo okusobola okuddukanya emirimu gyaffe bulungi e Kasanda wano. Era nga mulimu ebintu okumaliriza amalwaliro, okumaliriza amasomero, okumaliriza activities zonna, okufuna amazzi.
Mubera ye munuwaga bagodo ni kansala achikirile gombola ye manyo Gaseka kulichiko lwa district ye Kasanda alambi sebimu kwebio visomoza district na dala kurundo webi enjigirizo omuli ebizimbe ebizimbi bwanga bakansala tebawere duwa nteka teka ya kubizimba sako muwendo gwensimbi eziba zigendo kusasa anjizibwa na agama nchine chikoseza nye ebi enjigiriza mu district ye Kasanda.
Twasobodde okulambula amasomero agazimbibwa mu Kasanda disitulikiti naye tulina obuzibu bwe twasanzeemu ku site sizo na we twatuuse tewali we twasanze biochu kye kiwandiika omuntu kyasanga ku site kubanga kye kiba kiraga biki ebikolebwa ku site eyo naye ku site sizo na tano ze twatuuseko tewali we twasanze ki biochu bakugu baffe tebatukoze bulungi kubanga ne drawings zokka zonyini zonyini teziriwo kagamba otunuulira abantu abakola omulimu nga tumanyi kiki kye bakola ku somero eryo oba ku site eyo.